Bessie mama, ngenjunge mami wange. Basinga omulungi gwendo zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga
watukuza ne mukisere kyali ekizibu ennyo wadukanga na fe wayiyatubeo
Basinga omulungi gwendo zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byamba byange abalungi benni na mama bonno basinga zako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga
mama olumu walwala n'okumayo mutima gwange nze n'enjula okuzirika n'ensaba Katonda okukuwonya era kuwangaze yebala kukumya yongera kunkumire twebaza mukama kubanga tukulabako mukama tumwebaza olw'obulamu bwo
mama wange yegwe mulungi abasinga omulungi gw'endowoozako ye mulungi mama mukwano gwange wemulire byama byange abalungi benni na mama bonno basinga singa omulungi gwendo zako ye mulungi mama